Omukwanonsi. Omukwanonsi. Hold it, and I still not like the way people do live. Telling the situation the way to be safe when you stick by. I want to free the mind or raise. Omukwanonsi, wera galata kwagalanze newunya, akwagala tumaga. Omukwanonsi, wera galata kwagalanze newunya, akwagala tumaga. Omukwanonsi. Omukwanonsi.
Galata kwa galanze newunya.